shine. Likusa babai ni veshivi ni ashaim. Likusa babai ni veshivi ni ashaim. Likusa babai ni veshivi.
Yeah.